Jumbo Sound.
Bila Yesu maisha ni bure. Bila Yesu maisha ni bure.
Produce a power.
Atakani nipate raha ya dunia, nikose mbingue. Atakani nipate pesa za dunia, nikose mbingue. Nime sana kama malaika, nikose mbingue. Niubiri sana kama kuani, nikose mbingue. Atakani nipate raha ya dunia, nikose mbingue. Atakani nipate pesa ya dunia, nikose mbingue. Nime sana mama, nikose mbingue. Oh, niubiri sana kama kuani, nikose mbingue.
Bila Yesu maisha ni bure. Bila Yesu maisha ni bure.
Alikuwa anaimba, aliimba miaka mingi hakujulikana. Aliomba miaka mingi akaambiwa ngojea. Aliimba miaka mingi hakujulikana. Siku moja akaniambia amechoka kungoja huyu Mungu. Siku moja akaniambia amechoka kungoja huyu Mungu. Anatafuta mganga wa kienyeji amchanje chanje. Anatafuta mganga amchanje chanje. Akimchanja chanja atapata pesa. Atakani ni waseme watumishi wa Mungu.